أرداي ده كل يده علوم تا كمبيوتر كا قايبتا ده اي تي اي جامعة ده زمزم مقالة ده بايدة بو ايا صوب باندقاي مشروعية يريار اي كمي ديهين ندام لغو معمولو اسبتال ده اي اسكول ده وي مدسو ودين ديارين تو ده أرداي ده ايا اها كوا سوقا تاي مادو ين لحرير الوقضاها بروغراميكا قار كمي ده أرداي ده ايا كهال ده وحيابها اي صوب باندقاين iya muhiimada uu leeyahay mashruucan
maayme balareeyaanad abdullahi aadan meen ku tirsan ardayda jaamacad zimzam qasatan kuliyada computer science IT batch 1 ee kumidaha horta ilaahay mahadle on tan in gowgowigeeka projectigan quality hospital management system hay taariikhda markii hayti november 28 ee bilaawnay lamad kulaatiisa diidi maana in dhamaaday billi koowaad january markii hayti koodi yaani in dhamaaday tan geekay projectigan ma ku saabsanay management hospital system yahay may buu siling email raayso aqoobada badan lan kala kulanno waqtiga ama iskala qofka like raati saado waraabaan tii isbitaalka kooyo meel waqti ku kuba system kaan ma hayay intuna sameeyni waqtiga hamiinki amal inta is diwaan geliida adoo idaroogta has diwaan geliida waqtiga saacada aad ila qabsata si markaseedan kooyta meel raayso isbitaalka waqtiga aad qabsatay aad ingal
alaykum magaay wali booshan karoon yusuf aadam may ba ku tirsana ardada jaamacada zamzam qaasatan IT batch 1 geek may ba haban dhignay he lama project projectigan wali ba hayay he hospital management system iyo student management system lama project may ba saaha haban dhikana lama team kuma haban dhikana student kan kala hospital management system an si qaasan may ba may leeyahay haban dhikaay dadka oo team kuma ku tirsanay hospital management system haban dhikaayan website kan may ba may leeyahay faa'iido in leeya qaasatan hadba ay dhaw ku jirta isbitaal oo qaab online in iska diiwaan geliyo markuna baahada aragni fikir oo ma hanay dhayay he ina oo website oo qaab oo online hayl iska diiwaan geliyo inona ha bandhigna semester ki oo hadda dambooyi mayba baradaanay luqado programming language eh qaasatan hang oo website halka isoo result shan wali bo hang una hadda projectiga ha bandhigni si qaasan mayba anka maxad celiyay he dhamaan macallimiinta jaamacadda Zamzam qaasatan dhinka IT saas oo kal lecture kan on i caawi inoon project yaal ku haban dhigna
magay may boys fasan maxamed ibraahim may ku tirsan ardayda jaamacadda Zamzam ee kelas gaar ahaan faculty of computer science department of information technology geek may bahjeedanay project on in badan waqtaha gelinay ya may boogey ka haban dhigni may ba qayb galay mas'uuliyiin ustaad aadan jaamacadda Kuwiin yaa qayb galay sidoo kale maxay qayb galay ustaadintii oo juhdi iyo waqti badan hanay geliyeen oo kamid ah ustaadmaday oo dhinkaan ahay iyo ustaad maxamuud oo in badan u siin ardayda juhdi badan gali dhamaan meebaan maxad ilaahay macallimiinta oo juhdigaas badan ardayda geliyeen
ardayda ayaa sheegay inay rajaynayaan mustaqbalka inay soo bandhigaan mashruuc kala duwan oo bulshada wax tar u leh